maliza bakuli ya chitabu ya chitereka nsindi za bakoze cha NSSF basa na Uganda kusigali ya kusingi la dela mfuna mpolo kweta lenyo kutereka chibayambe kwa kwete kekile visera vyabwe vyo mmaso kusawa kuna kule da Teddy Agudo kupa mchitongo lechino nga sinzira musomo mchitongo lechino wechite geso kubangula basubu za bakole ila mkatari kekarewe kubikuata kukutereka ate sentivu wechibi na chief Federation of Market Vendors Union Richard Lubega kukulumide nyawa sajia basula uvunanyizivu wababwe chagami nti chochongero kule teraba chalo kunyigirizibwa na dela mdiye mfuna era wano wasinze na sababa chala na kusana bantu abalala nga nyingiza yabwe chali ya wansu kutandika okutereka n'ekitabu ki NSSF kibaya kyagame kino kijja bayambira dela mbiseera byabwe ebyo mu maaso
olwaleero be bakyala be tubadde tukubiriza ennyo okusevinga balina obubiina bungi be basevingiramu naye obubiina obwo bubabbye nnyo 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 ate ne bubazaayo ku zero so that's why olaba tugezezzaako okulaba nti tuleetaawo NSSF okulaba nti eyamba abantu bano eyamba abakyala bano nga basevinga mpola mpola basevinga akasente kaabwe naye nga bali shua nti kajja kubeerayo ate keeyongerako kubanga buno obubiina bwabwe nabwo ate bubasalako ez'okusevinga ate ne bubasalako simanyi ng'owizirowinga ekitali mu NSSF.